Radio Pulpit, 657 AM.
Dumelang ba gaetsho, dumelang ba retse, ke rata go le dumedisa ka lena la Jesu Kriste mo pulisa rona. O a buang le lona ke moruti matsoso. Gompieno ke ne ke rata go na thoganya lefoko la modimo le rona rotlhe. Ke bua ka setlhogo sa se se reng be still. Be still. Didimala. Khutla. Ntetla ke bale temana go tswa mo bukeng ya dipesaleme 46. Ke bale temana ya lesome until verse number 11. Ire, morena yo o khutlisang dintwa go ya kwa bokhutlong jwa lefatshe, yo o robang bora, a robaganye lerumo, a fise dikoloi tsa ntwa ka molelo. Khutlang, lo itse fa ke le modimo, ke mogolo wa merafe, ke mogolo wa mo lefatsheng. Jaanong, lefoko le re fetsang go le buisa le, le re, be still and know that I'm God. A re khutlang, le itse gore nna ke modimo. Modimo o batla gore le fa re feta mo gara maemo, re seke ra lebala gore ene e ntse le modimo. Jaanong temana e kwetswe because ka seo Iseraele e ne fetile mo go sone. Ga temana e ne kwadiwa, ke ka nako e Iseraele e ne e le ko Egepeta, ba gateletswe ke baditšhaba. And-e ka nako eo modimo a buisane le Moshe gore Moshe, tsamaya o etele le setšhaba sa me pele go ba tshedisa mo metsing. Now, when this chapter was written, ke ka nako eo ga ba Egepeta ba ne ba tabogisitse ba Iseraele, ba ikutlwa gore tota ga gona gore re ka ba lokolla, ba tsamaye in their freedom, ba utlwa gore no ga ise ba fetse ka kgathelelo e ne ba batla gore ba e dire mo go bona. Jaanong ka nako e, Bibele e re ga ba Iseraele ba tswa Egepeta, ba ne ba iphitlhela ba eme mo pele ga metsi ka mo mathoko e le dithaba. Ya re ga ba leba ko morago ba bona ba Egepeta ba tla ba ba setse morago. Ke ka nako eo bana ba Iseraele ba ile ba lla ba complainer, ba bolelela Moshe gore goreng o ne sa re tlogele botoka re swele ko Egepeta, gonne at least ko Egepeta go na le mabitla, re tla kgona re swe re bolokwe sentle. Jaanong goreng o re tlisitse fo sekakeng fa, re tlo go swa jaaka diphologolo. Ke ka nako e ga ntse ba lla fela yalo, Bibele e re modimo a bua le Moshe, a mo ra a re, ra bana ba Iseraele o re, be still and know that I am God. Khutlang, lo itse fa ke le modimo. Go nna ka nako eo ba Iseraele ba ne ba lebetse modimo ke mang. Ene ka temana e ya re ruta gore gantsi re le batho go le gontsi ga re tsena mo gara mathata, re a lebala e ke te modimo gana le rona. So modimo a bua ka Moshe a re, be still and know that I am God. Khutlang, lo itse fa ke le modimo. Moretsi, ke batla go bua le wena gompieno ka lefoko le la modimo. Modimo a re, khutla, busa pelo, o itse gore nna ke modimo. Ke modimo o dirang tsela mo go senang tsela teng. Ke modimo o reng ga ke tsena mo maemong a tobekaneng. Ke modimo o itseng go lolamisa dilo fela ga le ntshepa fela ga le loletsa matlo a lona mo go nna le ikanya nna a re bo modimo jwa me bo tla bonala mo gare ga maemo a lona ke kana go eo ga Moshe a bua le bona a re be still be still be still gantsi ke batla ke bala temanana ka somolla go tlhaloganya le go bona gore jaaka re le batho go le gontsi mathata a re phaphaila mathata a re tlhokisa go nna le focus mathata a dira gore bangwe ba rona re lebale gore thuso ya rona e tswa ko modimong re be re lebala gore jaaka Dafita a re ke leletsa matlho a ka mo dithabeng mo thuso ya me e tswang teng mme gompieno moretsi ke batla go gopotsa gore thuso ya gago e tswa ko modimong gonne modimo a re be still and know that I'm God. Be still and know that I'm God. Ke batla go nepola dintlha di le mmalwanyana fela. Re ke re bone gore why must we be still? Goreng re tshwanetse go khutla. Goreng re tshwanetse go didimala. Re fe modimo sebaka sa gagwe. Number one, modimo o ne a batla gore ba didimale ka ntlha gore o ne a batla gore ba utlwe lentswe la ona le direction e ba fang yone ka nako eo. Go na le nako nngwe bagaetsho e re fa re tsene mo gare ga mathata re be re tseatseega re le kwa. Re be re tlhoka le go utlwa le go itse gore modimo a reng. Mme modimo a re, I want you to be still, gonne ke batla le itse lentswe la me. Jesu mo bukeng ya John chapter 10, verse number 4, a re, my sheep, they know my voice, dinku tsa me di itse lentswe la me. They know my voice. Modimo o na bua le bona gore khutlang because modimo o na batla gore ba utlwe lentswe la ona because mo gare ga ona mathata a ne ba le mo go ona modimo o na na le karabo bakeng sa maemo a bona mme gone go tshwanela gore ba khutle ba kgone go itse gore modimo a reng kana go eo mo maemong a ne ba le mo go ona. That's why modimo ona batla gore they must be still. They must be still. Kana ko ngwana modimo gwa tlhokagala gore o ke o khutle o ke o busa pelo o ke o tlogele tsohle o ke o didimale o ke o itse o khutle gore o kgone go utlwa sentle se modimo a se buang kana go eo. Ka ntlha gore ga re sa khutle re sa buise dipelo tsa rona re tlo sitega go utlwa lentswe la modimo so modimo na re mo go bona be still because I want you to hear my voice a re khutlang gonne ke batla le kgone go utlwa lentswe la me because in confusion mo gara tlhakatlhakano ke mo satane a kra matla a go tlisa confusion le tlhakatlhakano. That's why modimo ga se modimo wa tlhakatlhakano o ile ba khutlisa pele ba ke ba bue a ba bua le bona a re be still and know that I'm God. Ene gone go le botlhokwa mo baneng ba Israele ba gopotswe seo because ba ne ba tsene mo selekanong le modimo ba itse modimo ke ene modimo fela mo matshelong a bona le mo matshelong a setšhaba sotlhe so ba ne ba tlhokwa ke go gopotswa gore modimo ke ena modimo wa Iseraele. point ya bobedi gore re tshwanetse go khutla ke ka ntlha gore ga o bona mo Exodus chapter 14 e verse 13 ire are the Egyptians you see today you shall see them no more. The Egyptians that you see today, you shall see them no more. So Modimo gana re be still, ona le ka go ba tlhomamisetsa, to reassure them, go ba tlhomamisetsa, gore bone ba ege peta ba ntse ba ba shotla ba, Bibele e re ga le kitla le ba bona gape. Ka mantswe a mang, Modimo ona ba tlhomamisetsa gore ke le nna Modimo wa lona, selo se ke tlo se dirang gompieno le tla itse gore ga ne se ka Modimo le pholoso eo nkebe ba sa e bona mo matshelong a bona. So Modimo a leka go ba bontsha gore se ke tla se dirang ga gona motho o ka se dirang go ne go sena motho o ka lokolang ba Israele mo letsogong la ba e gepeta. So Modimo na ba bontsha gore ke nna fela morena o ka kgonang go le lokolla mo seatleng sa dira tsa lona a ba tlhomamisetsa a re ba e gepeta bao le ba bonang ga le kitla le ba bona gape. The Egyptians that you see, you will see them no more. Ba bang ba rona re feta mo gara mathata re sa itse ro go tswa neng yang. Mare Modimo a re khutla gonne ba e gepeta bao ba ntse ba go shotla bao ga o kitla o ba bona gape gonne nna ke le Modimo wa gago ke Modimo wa tlhabanelo a re se ke tlo se dirang gompieno a re ke tlo didimatsa the voice of your enemies ke tlo didimatsa lentswe la dira tsa gago tse ntse di go shotla Modimo a re ke tla iponagatsa gore go ke go bonagale go nna le bopaki gore nna ke Jehova Morena Modimo wa botshelo jwa gago. Ke ka mo Modimo a batla gore re khutle. Modimo a re re khutle. Gonne ba egepeta bao ba bonang gompieno. Ga o kitla o ba bona gape. Modimo o ile fa Israele tlhomamiso ya tshepiso e kana go e thata kana go ya tshogo le tshabo gore kana go ne Israele ipona e fela mara Modimo a ba fa tshepiso ka lefoko la ona gonne Modimo ga tshepisitse Modimo wa dira Modimo wa dira ene Modimo o dira fatsa lefoko la ona gore le phetagatse thata ya ona mo matshelong a rona jaanong ke batla o itse ngwana morena ga Modimo a buile lefoko la ona, Modimo o tla dira fatsa lefoko la ona, le phetagale le mo maemong a botshelo jwa gago. Gonne are the Egyptians that you see today, you will see them no more. Hallelujah. You will see them no more. Ke gopola ka dingwaga tse dintse di fitileng go ne go na le mme o mong o ne a shotlwa ke monna wa gagwe. Monna wa gagwe a mmoleletse gore wena o tlo go swa before nna. A ke sampe ke tlo go shotla, ke sampe ke batla go utlwisa botlhoko before ke go kgaola. Before ke go ntsha mo lefatsheng le ka kwano. O ne a na le tshabo, o ne a phela ka tshabo, a sa itse re tota o tla thuswa ke mang mo maemong a. Ra bala lekwalo le lene, ra mokgothatsa, ra re be still and know that I am God. Modimo a re itse gore ke nna Modimo. Morena Modimo wa botshelo jwa gago le mo one mathata le mo go ona o seke wa tsiatsega wa lebala gore go na le Modimo kwa magodimong e le Modimo wa gago a re nna ke le Modimo a re ke tla go tlhabanela ra rapela lena ra fa maemo ana mo go modimo ra re papa reo o motshepisitse gore o tlo kgaola botshelo jwa gagwe before ene a kgaoga morana mathata ra anela mo go wena re ikanya mo go wena go be go diragala ga ba rabotsa ba re ka letsatsi le lengwe ntatona ga tswa kwa tswang teng ditsala tsa ga ba re ba mmone a loadile gun ya gage a re thute ko mofetsa ko mmolaya e rile a tsena mo koloing a tsamaya a rulo go bona mosadi wa gage o le go mmolaya a tsena mo accidenteng tate a tlhokafala. Ke ithutile mo lefokong la Modimo gore Modimo ga a tsena mo tlhabanong Modimo ga nka lwana dintwa ene Modimo a ba fengwa. Ga o ka tshepa Jehova o mo tshepe o mo meme o mo tsenye mo gara maemo a gago o mo dumelle ene a go lwanele Modimo ga ise a tsene mo tlhabanong Modimo a be a fengwa. God never loses his battles. God always wins his battles. That's why Modimo bua Israel are be still and know that I'm God. Kutlang le itse gore nna ke morena ke Modimo wa lona. And are ke batla le itse gore le one bone ba egepeta ba le ba bonang gompieno are ga le kitla le ba bona gape. Irile gantsi ke bala temane ka kgona go tlhaloganya gore only God can talk like that. Only God can say that. Gonne dingwaga-ngwaga ba ntse ba le mo tlase kgatelelo ya ba egepeta. Gonne go sena motho o ka ba ntshang mo letsogong la kgatelelo la ba egepeta. But only God. And only God could say what only God could say. And God said to them, the Egyptians that you see today, you will see them no more. Ba egepeta ba le ba bonang gompieno ga le kitla le ba bona gape. Ngwana morena, ke batla go kgothaletsa gompieno ikanye morena. Ba tshepo ya gago mo morena. Lelatsa matlho a gago mo morena. Ke mo thuso ya gago e tswang teng. Ntlha ya boraro, why must we be still? It is stand still in Exodus 14 verse 13 and see the salvation of the Lord. Are kutlang le bone pholoso ya Modimo. Ditsala tsa me, pholoso ya Modimo e gorogile. Help has come. Fix your eyes to Jesus. Leletsa matlho a gago o tshepe Kriste Jesu go nne pholoso ya gago mo diketaneng tse le mo go tsone e gorogile. Modimo batla gore o itse gore tsone diketane tse ntse di go bofile. Modimo a re ga di kitla di go bofa gape go nne pholoso ya gago e gorogile. Be still and know that I'm God. Ke a la rapella gore Modimo ka re thuso go amogela lefokole. Re ke re gopole gore re na le Modimo, re na le mophulusi. Re bua ka Jopa a re, I know that my Redeemer liveth. A re ke itse gore molopoli wa ka, morekolodi wa ka, o a tshela. Leina la gagwe ke Jesu Kriste wa Nazareta. A Modimo re tshogofatseng jaaka re amogela lentswe la one. Amen.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day.
Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.